When we born a your wind, poor winds is our Sava Chore Varutika, poor winds is an evil. O Mori in Zinigan, Giongo Karo Gamba Nawe. Imena mikore yarwe urwinzi zarwe inyambo nawe ari mu rwenwa urwinzi zani mwe mwibone yurwima urwinzi zaba asaba cyore baruteka Imena mikore yarwe murwinzi zorwe inyambo nawe uri murwinwa